lapho enwakanda ene quantum osemuhle amanda futhi lapho ngena ngifuna ukuhamba nganga angifuna wena wedwa wena wedwa ngihlali uma ubona kusho ismile yakho baby you my bad girl you my bad girl you mommy mama are you so sweet like Fanta bad girl she just pull up in Wakanda in the quantum osemuhle amanda futhi lapho ngena ngifuna ukuhamba nganga angifuna wena wedwa wena wedwa ngihlali uma ubona kusho ismile yakho baby you my bad girl
And then you're done, you see. And I wish you so cool, Mindy.